Ukanda Gaza, sauti naipaza, nafumbua macho mbele, umati najikaza, kabla sijaanza, alaiki kushangaza, nyuma ya kioo unaona nijipige msasa, unalalama, nimekuacha, ila navopanda ngazi, ndo nakupa masa, wezi jigawa, mina matasa, bola ujiami kuliko kwanza pakaza, oh, navasa ngras gizani, chali unaleto tani, oh, so funny, funny. Fani yako kiganjani.
Amini, minipo, uliko uko usipo. Tasmini, ilijiko, linapika kila miko. I can't forget my diko, 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 diko. Nipe basi ni onje, ila usinipe donge. Anzisha basi tubonge, ila usitupe tonge. Na kaza kwenye game ni songe. Una disi kwenye game upo. Wanakaa, wanakaa, wana niogopa. Nibala, nibala, wana jiogopa. Kesho, kesho, I can be star. Hata kama mnebana nyota yangu itanga. So fly, spring all past. Imeji sound of fame. Hey you bogus, bogus. Hey you bogus.
Oh, navasa ngras gizani. Chali unaleto tani, tani, oh, tani. So funny, funny, funny. Funny yako kiganjani. Oh, navasa ngras gizani. Chali unaleto tani, tani, oh, tani. So funny, funny, funny. Funny yako kiganjani.
Genius.